Mambo za noti mkwanja mshiko mafedha. Piga kina mbanga danta fosu kuweza. Bigili mbili kibabe na siku teleza. Na kueleza jinsi ambavo tunazicheza. Kila dilapa town nguvu supu ya pweza. Na wa baba 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 na wabamiza. Kimi ujiza kisha swali na wauliza. If it's not about the money, niju ya nini? Piga chini, stories za mjini. It's not funny to me. Mini many 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 money mo. Bishe zangu kila siku niko studio. Zote ni jaro hasoli ya sali yo. Nipate 00 nyingi nishindwe kucount. Yani manamba ziko kwenye bank account. Mendozment hata si kitu wa kudoubt. Mtu so clean unikuti kwa court. Na daki kapu minapiga 3 shots. Na nuka fresh harufu kama ya not. If you know what I'm talking about. Mambo za business, mambo za biashara. 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 Mambo za business, mambo za biashara.
It's a business thing, me no run this thing. Kila pande na the street, me no run bad thing. It's a bad girl thing, na the cash cash thing.
Cash 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 cash.
Push to start, pon the wallet. Only cash, I'm to cut. Dili me tiki, cut kwa cut. Big amount, tit for tat. Big dili more money, let's talk. Mishe mishe mingi cash, let's talk. Wapi kitu wale kitu, let's talk. Let's talk, let's talk. Dili ni mbese, watu mikiki. Mwendo ni nduki, watu ni kiki. Kimaindi jiki, tunakujigi jigi. Kwichi kwichi piki piki bossy bossy yeah.
Mambo za business, mambo za biashara. 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 Mambo za business, mambo za biashara.
Make money, hey. Make it every day. Make sure I make yala mbanga no delay.
Haijalishi hata kama uko ghetto. Pesa kitu muhimu kitaa mambo ni moto.
Yani nata na mento matumbo yoto.
Kipe changu huna changu utacheza na beto.
Hey slow down tutacheza na lawyer. Mambo ya nyuma basi ni kufeli kiboya.
Na watasingizia kwamba nguvu ya kaya. Mara tabia mbaya.
Anguko la biashara litufunza Jakaya.
Big money more money less talk.
Cash.
Mishe mishe mingi cash less talk.
Fresh.
Wepe kitu wale kitu less talk.
Yes.
Less talk.
Cash.
Less talk.
Yes.